Bwana, Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa aliposhindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake. Sauli alipomkosea Bwana, Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa aliposhindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake.
Watoto wa nabii waliasi, Eli angejua yeye ni kuhani, Mungu kamuanda Samueli. Watoto wa nabii waliasi, Eli angejua yeye ni kuhani, Mungu kamuanda Samueli. We are only praiseable in the eyes of God. We are only praiseable.
Mini manayo wakafuka baba we, hata usipofanya we.